bachala banange mbagamba mubere bakuma basajja tubasobola ekinfuna kigana abo bafene ennuku yaabwe bafeega kibaduguda o kubanga kyenjagala nkimanyi ate tujja kubalumya nnyo olw'omwana kyayagala nkimanyi
chaya munowo mubwafu mutigomye mwembi nembugaga muri sanyuka mwembi
ayikirisa
mama
nabichi nyeso muntu wo kumateri chitagwa
oyo kwosanze nabana toma tulugunya bafule mikwano jo boli batuntuza ore mirembe chiganye kugambyeze
Kirisa mama
Unabinji
Nwezo muntu oo Kumateli chitagwa
Engeri jewe isanyabo Yekona chinene molavu Ewa wako mawomu matumbi Empisa zozit